Boy, I'm a love
Ketile. Nzotuma malume. Ketile. Baby, mina ngithandile. Inhliziyo ningifakile. Wena love ungizile. Intando uyifakile. Kutheni ngikuthanda kangaka. Ndona manzi mama divani sipalapala. Ngilozi yam funa wena wedwa. Thanda wena wedwa. Mbali yami ehlophi si impilo yami. Sandwa samhlobisa ubuso bami ngesmayili. Awukhethile. Awukhethile. Ngikhethile ungithandile. Ngikushelile ungomile. Ngikhethile ungithandile. Awukhethile. Wena ungowami. Omalume bami bazokulanda. Isibongo ungwakalishap. Nami ngicela ukuba ubaba. Hi baby, uyababa. Brighter than the sun, more beautiful than the rose. I love it where she's up. Ikota siyashisa. Basos basluganis. Mahetas isyanyanyisa. Labo siyabanis. Mas babon ungakata lugunkisa. Mangikisa. Bonke baya kamisa. We baby manghamba ngedwa bayang luisa. La bantu bano mona bafunu kuswisa. Awukhethile. Awukhethile. Ngikhethile ungithandile. Ngikushelile ungikomile. Ngikhethile ungithandile. Awukhethile. Awukhethile. Wena ungowami. Awukhethile. Awukhethile. Ngikhethile ungithandile. Ngikushelile ungikomile. Ngikhethile ungithandile. Awukhethile. Awukhethile. Wena ungowami.
Njalo muntu uyazi.